guagua, me lo dices.
Zombie, zombie, Foxy, Foxy, deadly,
Batman.
Nikifanikiwa,
nikifanikiwa,
wewe upendi,
wewe upendi.
Kwa sasa nina katoyo tuje nikipata renji.
Sauta kufa,
ushamwaga lazi,
ushamwaga lazi,
ushafunja nazi,
ushafunja nazi.
Wezako kijukucha mtume mjomba, mbona una kazi?
Kura
nyingi changamoto, kichwa kimepata moto. Na bado unateseka eti juks atapata lini mtoto.
Sauta kufa,
dorime ya kwanza,
kwa wanangu we,
dorime ya pili.
Weza kwa narudisha chupa, we unataka lipa bili.
Wauta redi.
Wenye chuki waso tupenda wape salamu,
wape salamu.
Wanamki waso tupenda wape salamu,
wape salamu.
Hi, how are you? Bye. Hi, how are you? Bye. Hi, how are you? Bye.
Wauta kufa.
Kichwa mwanangu tabuta kudada deki.
Wewe utakufa.
Wenye chuki wasoka.